Yeah, this is Guy MC.
Yeah, that one. Records.
Katika, left and right. Toma ikishika, just bend it down. Katika, left and right. Toma ikishika, just bend it down. Katika, left and right. Toma ikishika, just bend it down. Katika, left and right. Toma ikishika, just bend it down.
Tupa huko piga yaki yonekane fiti. Hata pala huya one kama titi. Kama wengine hawa baki kama miti. Wakitaka uambie wajisoti. Kama wanaringa uambie kupenoti. We watesi hadi uwapige goti. Hata wakipiga uambie we uleti. Hata wakipiga uambie we uleti. Uwakataze kisonga mbele. Usijibane kuogopa kutishwa. Maisha hapa inataka tukuchil. Wakijileta uwe vuta tu mapumzi. Mapumzi, 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 mapumzi. Wakijileta uwe vuta tu mapumzi. Mapumzi, 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 mapumzi. Hapa ni kuchiku, chiku, chiku. Chill.
Katika left and right, toma ikishika, just bend it down. Katika left and right, toma ikishika, just bend it down. Katika left and right, toma ikishika, just bend it down. Katika left and right, toma ikishika, just bend it down.
Baby you are shining, baby you are star. I like you a figure in a one kind of night. Sijui you una dine, aje aje una shine. Uki shake figure yako watu wengi wana jizi. Mapoli kwa wadi pia watu na kuliki. Baby wewe pass hapo wache mame tiski. Wao wakicheki hadi wao waduwa. Baki kufosu kwa ubasi wewe wakatae. Fata sema na kusema na kusema na kusema na. Dunia ni bata baki wana sema na. Uyo dem anakula tumatambula. Hadi anaenda tumadet na magambula. Ukipata anacheza na mahasla. Wewe sizani anapenda pia tambula. Uyo yao tena yetabaki Dunia hapa tu yanatoka sometime.
Katika left and right, toma ikishika, just bend it down. Katika left and right, toma ikishika, just bend it down. Katika left and right, toma ikishika, just bend it down. Katika left and right, toma ikishika, just bend it down.
Nile dhani hawa shazoea. Baby kumbe bado tu wanakumezea. We wambie kitu shapotea. Hata kama dance ushakolea. Mimi najua hata we ushabobea. Baby chapa dance kama unaelea. Baby chapa dance kama unaelea. Tena baby chapa dance kama unaelea. Pataelewa.
Left and right. Yeah. Toma ikishika, just bend it down. Katika left and right. Toma ikishika, just